voiture Mali.
Calmini kala heeɗiɓe oɗo wattu studio tamani eɗen ala hande noga go au juillet 2024. Bisimilla moɗo yewtere hayeɓe monani paali haala woni mi Mamadou Samake Oumar Waygaru Diawndo Feere kono jogoɗa min Bassu hono mbiɗa ni welo wula
ko watte hirande hana jongude sanne sembe seku wattan jungan yaade Bassu sembe kabaruji ɗi anni e garan halde wattu jono ko watti e jamanu ɗum woni ko nayri bangal ɗo fuɗi leɓi muɗum jaati ko noddete épilation e francien koore nde ko heewi sukaɓɓe fof gaɗa oɗo golle caggal muɗum e jara nokku noddirteɗo Tominia sukaɓe so top ton le garasi be kollitibe be gondi hebudo koni e ngeddouji mabbe ko nayri bangal tariki do en jaran hono ko be noddata kamale ngoni do do hebete yo wosolo non garan timinere birki sembe cialdi
jawno fere ben hono bidar ni puddiran kabaru do fugol dum kay wete do fugol jati goy do fugol le suka ay watta joni le mali do kudum jon amitu wayol
non wori en bien ko heewi sukabbe furtu attano hono heewbe lebbe wana rewbe wana worbe mabbe tawan lebbi di biya an torodo ena wakkatiji be jahn be gattalen ko noddirte kol ngaji be dofa lebbi di fur kambe dogotore wonbe le nokkodo be kolli tiwidi jamande tinno wattan hore mudu hakkile sabite idum wawi jokkinde jomon kutteji goddi kasen Ousmane Ali Boudi
sukabbe jokkolbe rewbe e worbe yogabe atawan lebi ana kewi e caldi mubben nenna yoga labata yalla ngudu mudun ana data kedebe sukabe jokkolbe sabe hedun ko be koldi ko be ngadirta dun
bon je fais l'épilation
mi itta lebi am sala terde am ana data do darnde am suru bajo ana hani mi hakkilo hore am min hore mi do wada dum wakkati fu mi anda so ittude lebi ji ana jogi kuteji bangal cella ka mi do wada dum sala terde am ana laba sande do darnde am debbo ana hani mi heba terde ngardu
je le fais pour mon propre bien
ka docteur en wana ko jabini o golle sanne sabi ewi mabbe lebi nafa mun ana mawni do renugol nguru docteur Khalifa Jara ol tiwide nguru sini lebi ngala e mudon torraji ana mbaa hewtade don
voilà leron
fandaji mun woni haybude terde e nguli jangol kanyo yitere nange so wulare ana lebi di chakoto ndiyam iwoji e guri terde de nen ka tawan wakkati fu ndiyam ana e nokku o hono no hanino lebi an hayba nguri terde e faratiji gondi sella e dun jogi nafa sanne
le danger estel
fay etawede labude lebi mudon ana ngardina wana e nguru fu don hani wadede jomon ana hani andude hon hani wadirde
second docteur ak lay modou ko banga be am facebook andun x on twitter kiddo jan ferhol tan wiyet le ngalure tumya to la musa benna dido wattuji de le karngaidi haybe hewbe ben yittoto hakune passage ngaidi hedana jeya kulle
to jotti to hakune dawobe mbiya sembe seku be chorram en ton ko noddete bultuf ngaji kanye fayotti power bag ngaji dum ko sarsirte telefoje ko nande mudun be do sukabe kollitiwde wattu joni an gondi hebud le hen sedda sedda jati kedden ko be tifi do hen do faccitango Ousmane Ali Boudi
do lawi dawdi ayan sukabe an bombomta ananata le mobilaji di sutude jaguji mo ben e wi mabbe ko be chotta don e be keba hen seeda ko nafata be
ni bu gato feri ni war
sona do sotta gato e o golle mi daiba taccude sadda jam furmin hore saato tidalla an hakkunde minen e amparanti en kanyo donnobe mobi ka e dun fu mi do wawi wiide alhamdulillah mi do sotta ndiyam kanyo boson mi do barkina alla tidalla wala hakkunde min e bettotobe be o jago ana wada mi jodaaki do fe goto nyaloma fu mi do wawi hemde fa ujunaji didi
kanon kambe dawobe hakkilaji mabbe ana cedi do o golle sini yogabe dun torata dum ben yoga holiti wide dun welata dun
ka dun kare kono ka fe
min hore dum toraka sabi fadde mabbe metude ma fa gasa e ngullan tan no be ngorino ana toraka sabi non be ngatta salla e be keba ko be darata ko
la sinimale kanyo convoyeur compagnie mali goto o tiwide o yida ko suka be nat le mobile makko dun
je toujours condamné
cottobe ana hewi aya min bawa na homo wobbe ana ngara sottude ka sato wuibe ngadan hono non sala be keba ngujjude kanyun dun ana wawi waddande compagnie o tor
fadde mabbe hebude golleji goddi be sukabe kultiwide jukkinan wadde di golleji lay nokkuje poste ngaji wona ko isiaka kulbali hebe studio tamani yude tominya
jawandu fere me korta dido bal jeunesse ben fuddi asware jabbine de sapitat juuy den dossier lycée minde bawdo golle ben bedo haybe do kabaru kombe ko mabbe kedun hawalu
be kultiwide ido imadraji fedno dudde association les petits stylos fondation kanyen wonde wad ido imadraji do tougorgal fed union européenne
bizata tamay gadda samatun wonko hebene kedda fastango Ousmane Ali Boudi
fanda o imadara yo daranaade gundam sukabe jokolbe eno kabaru en yarita yeso won noddabe lengal kawrital fa kulta hakkilaji mumben ben jaati o sukaɓe jokkolɓe faɓe laato misal lobbo caggal ɗon nate gara moƴƴinede ɗum ko hollitata golle jokkolɓe ñande Allah garɗo
fouɗum naɓata e yewtere meɗen mini magga yewtere meɗen mini magge nde en kalna kabaru lende farde jomum natude dewgal sembe seku
hultan wiide yimɓe pijuɓe sanne ɓe farde mabɓe hurtade soko ɓuuri hewde heɓantelaji le dewgal mabɓe ndenno yalan ɓe ɗon faamu keɗɗono konko Aissata Diarra heɓani ɗo festan go Ousmane Niali Wuuli
ittude ka hawni dow kabaru daɗɗo sukaɓe hakkillaji ɓuɓen ana ceedi dow kabaru muɗum mono fo holliti saabe heɗon fijirde hana wadde sini dewgal waɗay saabe lende watta de gorko ana hurtina sini on pijidi ila dewgal waɗay hakkunde moɗon ngal dewgal nafa wala e muɗum kasen ana hani anodiron tafon farde moɗon ɓamodirde min ko jiɗumi fade jaɓɓon yettodirde sini on ɓamodiray saabi ɗum waɗan faddede ngal waɗa hakkunde moɗon sini o naati e dewgal tawen hande dewlodirɓe hewɓe ana jogui tiɗallaji bangal daɗɗo saabi a tawan yoga ko bandun watta ɗum welata ɗum ko watta ɗum a tawan yogaɓe wonɓe anduno farde muɗum nadde e dewgal Fatoumata Tangara dokko hakkillaji kabaru dewle gonɗo to sigudo mo darta e sukaɓe nanga koye mumen farde mumen nadde e dewle fijirde wona ko moƴƴi yiɗodirɓe kaani ɓamodirde ɗum ɓuuri wadde sini a ɓami goɗɗo mo anodira ɗum ana wawi wadde tiɗalla le dewgal mo faa e ɗum wawi latade cergal miɗen darta e ɓamodirɓe muñodira e wi andinɗo kabaru neɗɗaku Jonathan Diarra ley o tiɗalla na hanta fan goto mabɓe fuu mara muñal ɓe jaɓa haldude du sini a e debbo on donki famrude o watta ko jiɗɗa ko ɓuuri moƴƴude andar tan kalti donna sini kaldal waɗi hakkunde moɗon ɗum ana wawi wadde fa pamaral waɗa non watta fa ndiwron sukaɓe jokkoɓe yogaɓe ɓe jaɓa dande mumɓene yalta kolliti wiide eɓe kani andodirde tafon banggal daɗɗo farde joomum en nadde e dewgal
jawno fore andi ɓen ko wiyete makket tama
bien so ɓe mbi makket ɗum won ko nattete wakkatiji e cuuɗɗi ko wakkatiji du ɓe natta ɗum le mobile ji woɓɓe du natta ɗum le cuuɗi mawɗi woɓɓe du gadɗum dow koɓe noddirte monument ngaji kañum ko nandi e muɗum le majjuni en mbiyan fa keɓen famtade en jahan ƴeweyen oɗo suko jokkolle goto mo ɗum tan woni golle muɗum omo noddire Moussa Djeguite holli tan weddu duuɓi makko ne mbara e duuɓi noga o holliti wi du oɗo golle omo gollo ɗum ñalowmo hande yo duuɓi fa keɓen famtade keɗɗen ko an e Aly Cissé keɓande en dow hen
dokkal ele andal golle ni enne wonko kanko Moussa Djeguite suka atime banggal abiraɗo famiri golle mo huntanta hoore o ɓiliɗi e dow hawritinde carton ngaji e haala makko yo miijo mo o jogino gila cukaho makko ɗum ɗo huncani hoore hakkika keɗɗana ko sefi dow muɗum
miɗe tewtanno hakkillaji kesi wakkati fuu miɗe yahanno ɗum koto tuni yupete mi suɓaya carton ji faya to manaji ɗi nafa wala e muɗum min wadda ɗum cuuɗi mi waytan ɗum mi waɗa ɗum kulle ko wawi nafude yimɓe miɗe wawino latade sababu e hoore juuɗe am min du hollitidde ko mbawmi wadde
hono ele kala golleji nafakaji e kuteji na e kabar muɗum non ɗum kanko jokkole kinniɗo oɗo golle o wondi banggal raf hebgol client en
jiɗɗo hollude min du wonko nafanmi wadde ɗum ana weele kam sanne mi hollan yimɓe ko mu'iniramin ɗum ko yella soɓe jottike fa ɓe jeehi ɗum ɗon fuu iɗum juhaɓe somi ɓami anniya yeyude ɗum heɓata client en ka suudu andu ana heewi kulle cuɓaɗe ɗe mu'inirmi monument de l'indépendance leydi mali kan e monument renaissance dakar fayetto tour bcao
oɗo suka likkollo jande dowre science politique Moussa no jogui anniya latade ko wiyete architecte mijotoɓe dow alhaali cuuɗi fade nden yilama ko yo urtinde gollirde moƴingol makket ngaji jawno fere kabaru tariki amin hannde naɓa en yamfulla banggal kakol gaaci
noon woni sen jaari yamfoyla e mbiyan yon nokkuɗo gaaci annda e muɗum sanne ɗum woni le wasol wuri ndi no mbiyeten sembe seku en kalan kabaru ngol ɗo kakol gaaci ngol ɓe noddirta toon kamele goni ko ɓooyi ɗum annda e nokkuli mabɓe hoɗo fo woni tariki kamele goni fa keɓen famtare keɗɗe mo kanko noddirteɗo Issa Diallo yo piyowo ngol ɗo kakol gaaci komo sifi dow hen
momi kamele goni la folo
ardiɗo mo inde ngol kakol gaaci kamele goni wonno Ali Fane caggal makko yo Alaka Bourlay to dande mayo wasolo jukki hen facce satigui e fadugu seydou e kaña dun solona seydou kamali goni yo kakol gaaci jokkolɓe nden samakorongol noddirteno e wattu yambereji jokkolɓe surubaɓe nawtortongol ɗo kakol wadde fijoji mabɓe kamali goni hakkika kay yo kabɓe jeegom juruwol ka noon joni yimɓele baylisi ɗum ana woodi sappo ɗiɗi ana woodi jeenayyi fay jetti jeɗɗi foof gontun nokkuji ɗi nawtorte ngol ɗo kakol yo kurtu oji yambireji surbaɓe e ko nande muɗum
ay be wuli ay beta ka ta foli ga yim fanan
en jaahen yewtere meɗen birki Sembe Thialɗi karutal la figol ballon fuddi jekte yonterande le ngalluro tumbuto
en bian de don ngalluro wol ya leli ko yata de jetti ngarta hawtin le ngol do figol ballon sukabe jokkobe le o do nokku koni fana modu fa yoto yalo sukabe jokkol wobbe tombe kan hokki lebbe juude yalla jam e de yalla warta hakkune mudu
kedda na fastango usman nyali buli
haara caldi ana wada jam e gonda le dejere batte mudu na wadde association des ressources sample de développement du cercle de Tombouctou hebe hakkelu jo indi okupo Boubacar Mahalma Dan Touré e gote e darani be don
l'association
walde de jo indi okupo do ndatugol jam e gondal le dejere hakkunde diande ci gondi le commune urbain Tombouctou tiagal dun kasen hollitinde walde de ana tiagal sukabe jokkolbe do walude dum
en pour vous aider
fadde be noddir comité local de sport gollide darani de kabaru kupungaji jo inte de hakkunde diande ji Tombouctou e wi horaji de fedde Abdel Kader Draman o golle fanda mudun yo dartude no jam hebirte
cette compétition
o kupuji inirama do dartugol jam fa himbe dokindira juude ela jam ana hewte le leydi mendi mali mawdo e wi hun cenim be don hore o kupu wadan fa himbe on ko attondira wonno ko seyni fa hebe ci jontamani juude Tombouctou
jawno fere dun kabaru ki joni non hayabe ala hande mi wi dokkaten kabaru di
do ngarte haddude kikidaande do kabaru di en biyan joti sukabe kala do mbawi tedde le mali fe mangal mudu fadbe jafino kono andirno do seeda journal ngalan wara e tamasheke